njagale bazadde basazeewo njagale ne mukama asazeewo njagale aha
Ezi izo kugatiwa mufumbo kutukufuna. Yeah.